nani tamangi squeezy zeti again usule kuna fura sisalisha tukata tukachoka tukachaka mitai katukuza usule kuna fura sisalisha tukata tukachoka tukachaka mitai katukuza. Ila sisi tunamwamini Mungu
tu. Mungu nipe mafanikio, mahusiano wape marafiki. Nimechoka pesa nyazime, michezo nyazime, vikoba nyazime, nirudi Mbeya nkalime. Shida za mikusoni, zina kitu fukoni, paka kalala jikoni, ukaja kulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usole tunafura, sisalisha tukata, tukachoka tukachaka, mitaa ikatukuza. Usole tunafura, sisalisha tukata, tukachoka tukachaka, mitaa ikatukuza. Ila sisi tunamwamini Mungu tu.
Jenga, sina tabaisike, kuna muda roi na nyuma. Sina namna, na kose mbombe na shindikana kumsaidia mama. Shida za mikusoni, zina kitu fukoni, paka kalala jikoni, ukaja kulonda mani. Mpenzi na mapenzi vete sitaki, niacheni ngatele manyani.
Usule kuna fura, sifalisha tukata, tukachoka tukachaka, mitaa ikatukuza. Usole tunafura, sisalisha tukata, tukachoka tukachaka, mitaa ikatukuza. Ila sisi tunamwamini Mungu tu.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.